Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubusanzwe mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, ariko mukomeza kutwihanganira ikibazo ntiyari cyakemuka neza. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Ababishoboye kandi mudusangiye ku rubuga rwa internet kuri www.radiotv.com. Hano i Washington DC muri studio ya Karindwi muri kumwe na Ngeruje ya Mukankose, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Turaza kuvuga ku ndwara z'inzoka zo mu nda no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko, indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Mjumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mpa ikaze mwese. Nkuko nabivuze dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, kiraza kuvuga ku ndwara z'inzoka no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko. Nabwiye ko ari indwara ikunze kugaragara mu bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga mu Kirundi. Twigeze rero kubaganirira kuri gahunda nshya zo kurandura indwara z'inzoka na bilharziose mu Rwanda, aho umutumirwa yadusobanuriye ko umuturage hazagomba kuba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Iyi gahunda rero igeze he, n'ubuhe buryo twakoresha kugira ngo twirinde inzoka zo mu nda, ni gute rero twafatanyiriza hamwe mu kurwanya izo ndwara. Ibi hamwe ibi n'ibindi bibazo muza namwe kubaza, turaza kubigeza ku batumirwa bacu. Turacyarimo kubashakisha ku murongo wa telefone, tuzere ko tubabona mu kanya. Mugume rero hafi ya radio yanyu, turaza kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Mukomeze kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202444193. Ntimwiheze rero, ni radio yanyu. Abatumirwa bacu turaza kubabwira mu kanya tumaze kubabona ku murongo wa telefone. Mwe mwihanganye gato.
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nkuko nabibabwiye mu kanya rero abatumirwa bacu twari tukirimo kubashaka kuri telefone ariko umwe arabonetse muri uyu mwanya ni bwana Jean Bosco Mbonigaba no umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indwara z'indiririzi ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda bwana Jean Bosco muraho neza
Ndaneza njene muraho
ndagushimiye cyane kuba mfasha kakanya nzi ko mwari muri mu kandi kazi gakomeye ariko kuba mutwihanganiye muka va mu byo mwari murimo mukaza kutuganirira nabyo ni ikintu cyiza cyane tukwiye kubashimira.
Murakoze cyane ahubwo ni ku by'inyungu zacu twese muri rusange n'izanirwa muri rusange kubera ko ikiganiro cyari kinewe cyane kuko ubutumwa bujyanye no ku n'izindwara baba bakeneye kugera kuri buri wese kugira ngo twese hamwe dufatanyije hamwe kuzirwanya no kuzirinda kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Murakoze cyane kuri iki kiganiro.
Nari maze kubivuga rero mu kanya mbere y'uko muza ku murongo wa telefone mvuga ko tuganira nyine ku byerekeranye n'indwara z'inzoka zo mu nda na bilharziose ku buryo bw'umwihariko indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga nk'uko bavuga mu Kirundi ubushize twaganiriye ku buryo bwo kurandura izo ndwara z'inzoka na bihaliyoze ku buryo bw'umwe hariko nyine aho mwatubwiraga ko umuturage azaba ipfundo ryo kurandura izi ndwara uburyo nagira ngo mbere yuko mutubwiraho iyo gahunda igeze banze mwongere mudusobanurire bihaliyoze icyari cyo
Jeanine murakoze cyane ku kibazo cyiza twatangiye twisobanurira abakunzi b'iri Amerika ibijyanye n'iyo ndwara indwara n'indwara iterwa n'indirizi ikaba akenshi ikunze kwandurira mu bishanga cyangwa se mu mazi adatemba nk'ibiyaga cyane cyane bitewe n'uko aba yandujwe n'abantu bitwa ku gasozi ibyo rero umuntu yabasha kujya muri ayo mazi adafite inkweto cyangwa se abasha guhinga mu bishanga atambaye inkweto zabugenewe bigatuma twa dukoko tumwinjira mu ruhu hanyuma tukagenda tukaba indwara iyo ndirizi rero igatura mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara ku buryo ingabo n'ingabo ariho bitura hanyuma bikaba binatera n'amagi igihe kirekire ku buryo magi agenda rimwe na rimwe akazenguruka mu maraso akagenda akajya mu bice na bimwe by'umubiri nk'umwijima n'ahandi ku buryo n'igihe gishobora kugira ubwo ayo magi agera mu bwonko bityo rero akaba ari indwara mbi kuri twavuga ko iza hari ubuzima bw'uyirwaye
Iyi ni indwara yadutse vuba ni indwara yari isanzweho aya magi muravuga ko atembera mu mubiri iyo amaze kuvamo avamo inzoka nk'irisanzwe umuntu akayituma ikajya hanze akayibona ko kera twumvaga bavuga za skariesi za runwa ngo tenia n'izindi iyi ngi ntabwo yari ikunze kuvugwa
murakoze cyane jeanine mu by'ukuri ntabwo yakunze kuvugwa cyane kuko murumva ntabwo iboneka ahantu hose nk'uko za runwa ziboneka ahantu hose cyane cyane iyi ngiyi ikunze kuboneka nk'uko twavuga mu bishanga mu biyaga ahantu hamaze kudatemba mu by'ukuri iyi ndwara yari inahari no mu gihe cya kera mu myaka za 70 bigaragara ko hanyuma icyo yatangwaga muri bya bice byegereye ikivu ku buryo hanyuma umuntu yari nabwira ko yagendaga kuri moto atanga ibinini ku bantu baturiye icyo kiyaga muri izo nce zahavitwa cyangwa n'ahandi gukomeza ibintu imbere yose ku buryo yari kuva na kera gusa ubushakashatsi bwagiye bugenda bukorwa kugira ngo tubone ingano yayo mu gihugu cyose n'ahantu igiherereye iyo twavuga ngo muri iki gihe nibwo mbese twamenye amakuru yose y'ahantu yabiri amenshi y'ahantu yabiri ku buryo tuzi neza ko indwara kuko tubanje kumenya aho iri turamutse dushyiraho ingufu kuyirwanya bishobora kuba byagira icyo bigeraho niyo mpamvu twashyiraho mu kuyivuga cyane mu gushishikariza abantu kuyirinda mu kuyibabwira ibibazo bitera kugira ngo tugere ku cyifuzo dufite nk'igihugu cyo kugira ngo tuyirandure mu Rwanda kuko yagiye ku kigero cyo hasi cyane mu mwaka wa 2024 ufite ikibazo nibura ingano yayo iri hasi gatatu ku ijana by'abantu baba bayirwaye
ubwo se nk'umuntu yabwirwa n'iki ko ayirwaye ababara hehe ko wumva nyine nayo magira atembera mu mubiri abwirwa n'iki kujya abwirwa n'iki ko ariyo yabarwaye
yego ndakurikirane kuri ako kanwa nimuze kuko amagi atemberera mu mubiri iyo agenda atembera agenda ajya mu bice bitandukanye by'umubiri ku buryo iyo umuntu akirwa ntagashobora guhita avuga ngo ibijyana bikunda niyo kuko izino ndwara z'inzoka cyangwa se n'izindi hageze ibyo bimenyetso bihuje n'izindi ndwara ku buryo utahita umenya ibijyana bikunda ngo iyi niyo nk'uko dushobora kuvuga ibishwene ukavuga ati wakwitsamura cyangwa se warwara inkorora wakorora ukavuga ati ibi ngibi bishobora kuba bigera kugaragaza ko wenda nshobora kuzagaya itumi niba nkoreye mu gihe kirenze ibyumweru ibi n'ibi cyangwa se nagira umuriro mwinshi kuri malariya nkavuga nti birashoboka umuriro mwinshi utari uwa malariya ariko tuzi ko hari n'ibindi bitera imiriro bitari na malariya gusa byumvikana ko n'indwara z'inzoka nazo zitagendere zose ntashobora kuvuga ngo wenda mbishe amabuye cyangwa se nitumye wenda umwana urimo amaraso yo mu mubiri byara bikora ngo uyu niyo ikintu gishobora kugaragaza ko umuntu arwaye wenda byatuma akeka ko ariyo ndege yaba yarakoze muri ibyo bishanga cyangwa yagiye koga muri ayo mazi kandi nayo yanduye noneho agatangira kugira ibimenyetso bimwe na bimwe navuga wenda byari bigaragaza nk'iyo ndwara akaba yakwishimagura se yakunda kwishimagura akaba se yabasha kugira nk'umuriro rimwe na rimwe akaba se mu musani yakwituma amaraso bishobora gushyika ariko ikintu kigera hamwe mu by'ukuri ni igihe agiye kwa muganga bakamupima bakabona amagi muri wa musarani ikintu ndabwo kuko kindi bambajije uti se ayo magi atembera mu muntu umuntu arayituma nk'uko ashobora kwituma inzoka ntarumwa oya hano ntabwo ituma inzoka ni ya magi koko kandi ntabwo yabasha kubona ko amagi aba yitumye aba ari mato cyane ntabwo agaragara n'amazi kuko ayo magi ahubwo nicyo nagaragaza nakongera kubwira abaduteze amatwi ni uko mirongo itanu ku ijana by'amagi y'iyo nzoka ntabwo umuntu ayitumye akomeza gutembera mu maraso amanuka kuko navuze ko yanduka iba ituye hafi mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara mirongo itanu ku ijana by'amagi amwe niyo atobora twatuyoboza duto tw'amaraso akabasha ayo magi akabasha kujya mu mara ariyo asohoka mu musarani niba umuntu ashobora kujya kwa muganga bakamupima bagasangamo amagi niba ngo ni ukumenya ko amwe ageze hafi ya mirongo itanu ku ijana niyo yabashije gusohoka andi buriya yakomeje muri sirikirasiyo mu maraso yagiye mu bice bitandukanye by'umubiri rero ntabwo nabitabona ko ari inzoka keretse agiye kwa muganga bakabasha gupima babona ibyo byuma bapimisha bakabonamo amagi n'indwara ati uyu muntu arwaye ya nzoka yitwa shitazoma cyangwa se bariziyoze mu yandi manga n'izina ryayo rikunze kwitwa
yego turaza gukomeza mu kanya nari ngiye kukubaza ayo magi yageze mu bwonko ariko reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika telefone ziracamo zangiza zigacika reka tumwakire italiya telefone ye nawe itaracika nk'uko ari ikiganiro kibaha ijambo kandi nabibasezeranije ko mbaho umwanya bakabaza reka tubanze twakire Pascal
ndabumva bose
wiriwe urahagana hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nashaka kumenya neza hava imikera ya bilariziyoze n'ikintu umuntu yokora kugira yirinde
ubwo reka muhe umwanya gusubize rero yavuze ni biva mu bishanga ariko rero ibishanga mwega muvuga umwonga kugira ngo tubashe kumvika inyonga yeee sawa bugumye hafi rero ubwo gusubiza zambosco
nikaramiye umuvandimwe arakuze cyane w'umurundi ahagaragaje ikibazo afite kijyanye no kumuyayirinda nk'uko maze kwivuga kuko aho niho ituruka akenshi ikaba yinjije mu ruhu ariko nanone umuntu ashobora kuvoma nayo amazi tuvuge nta bundi buryo bwo kubona amazi yo kunywa asukuye agiye kuvoma ya mazi yo mu bishanga ya mazi adatemba ya mazi mu kiyaga ayajyanye mu rugo wenda ntiyatandage muri ya mazi ngo yanzoke mwinjire noneho nageza mu rugo agiye kuyanywa yatetse yanzoke ikaba ikirimo ishobora kumunywa kumwinjirira ku minwa byumvikana ko uburyo bwo kuyirinda nta bundi ni gusukura amazi twabonye ahantu hatizewe tukasukura neza tugateka icya kabiri ni ukwambara inkweto mu gihe tugiye wenda nk'ubwo mu bishanga inkweto zabugenewe kuko ntabwo ari izo ari zo zose ushobora kureba bote cyangwa ubundi bwoko bwa inkweto icya gatatu ni ukwirinda kwidumbagura cyangwa koga ahantu tuzi ko nko mu kiyaga haba hari iyo nzoka ya mutagije akubye kwandura ibwo n'ubundi bigenda bidugo bishobora gukoresha icyakane n'ukubasha ku kutituma utubonye hose nko ku gasozi cyangwa se mu bishanga kuko byongera risike y'uko n'abaturwa ya nzoka irakwirakwira mu bandi bantu natwe tukaza twakongera kuyandura ikindi ni ukwivuza buriya kwivuza iyo urwaye bivuga ko itakwangiza kandi nta gukomeza kuyanduza abandi bantu b'abaturanyi ibyo bivuze kwivuza ko hari ujya kwa muganga cyangwa se hari gahunda ziba ziriho mu bihugu nkegere hano iwacu mu Rwanda yo gutanga ibinini by'inzoka ku bantu bagirwaye cyane ngo se mu gace yiganjemo ahangaha duha abantu bose kugira ngo tugabanye kwa gukwirakwira kw'iyo nzoka ndetse n'abantu bakuru kuri ubu tubaha imiti bitewe n'ahandi inzoka yiganje cyane nk'ubu muri mu cyumweru cyahariwe ubuzima dore ko ari nacyo turimo tuyotanye ku itariki 14 kugeza ku 18 z'ukwezi kwa cumi mu cyumweru gitaha tuzaha abantu bakuru bose bo mu karere ka Rusizi baturanye n'ibishanga byumvikana ko ngo nabona uburyo bwo kugira ngo twirinde kugira ngo iyo nzoka yikwirakwira kuko abantu benshi bakomeza kuyandura
yego Pascal nizeye ko usobanukiwe
Ekoma
urakoze nawe twakire na Meritus uranyumva Meritus turi kumwe
ku murongo
urahagana he
Bujumbura
yego izina ryawe narivuze neza
neza
nuko ufite akabazo cyangwa intererano
numvirije reba uburyo irandikira numvise n'uburyo iyo nzoka wayirinda mu kwambara inkweto mu kwirinda kuyituma aho ubona hose iyo nzoka nta muti nari nkeneye kumenya tetema preventif n'uvuga umuti wundikiyetetema preventif
preventif ariko ubwo ni ibyo nyine byo kwirinda kandi amaze kukubwira nyine ibyo wakora
n'ubwo buryo gusa nta wundi muti nko gukina kujya
gukingira uravuga nk'urukingo
nk'urukingo ibinini by'urukingo dufate
Bosco yego
kandi ntabazani ibimenyetso cyane cyane igira ibitandukanye n'izindi nzoka
nzi ko mutadukurikira aho ngaho mutatwumva kuri radiyo reka bugumye hafi hanyuma agusobanurire Jean Bosco mwasobanurira
icyo numvise yabajije bwa mbere yabaza agace nta rukingo ruhari mu by'ukuri inzoka nta rukingo ruhari rwayo ruraboneka rwakorwa ku buryo ruhari rushobora kwifashishwa icyo umuntu asabwa gusa ni uko ibyo byo gukwirinda twakomeje kuvuga aha ngaha ariko kwirinda nanone bisaba ko bidakorwa n'umuntu ku giti cye gusa kuko ushobora kuba ukeneye kwa koga muri cya kiyaga kugira ngo nyine wiruhure cyangwa se ubashe kugarura imbaraga icyo gihe rero bivuga ko kugira ngo mbikuri dufatanye kandi tubashe kwirinda twese iyi nzoka ntari mu giti cye gusa ni mu rwego rw'umudugudu mu rwego rw'umurenge mu rwego rw'akarere hanyuma twe tukishamye mu mudugudu tukareba kuki ikiyaga cyangwa se igishanga cyacu cyane cy'imobilarizyoze impamvu basanga intaneti idahari kuki tutakuba cyane imisani kugira ngo bazi gutuma ku gasozi byo kuza kutwanduriza igishanga kigira ingaruka ku buzima bwacu kuko igishanga twari gikeneye kugira ngo tugihingemo umuceri tugihingemo ibidutunga ariko aho dukeneye kugira ngo duhinge ibyo dutunga tudakuramo uburwayi butwangiriza bwa buzima dushaka gutungisha ibyo duhinga niyo mpamvu ikibazo cya mudugudu wacu hariya dutuye tukaganira twese nk'abaturage tukareba igituma iyo ndwara ikomeza kwiganza ruhantu rwacu hanyuma tugashaka igisubizo kirambye haba kubaka amatoilete haba gushaka za nkweto zikwiriye haba gushaka imiti cyangwa twa dukoko turi mu mazi twororekeramo ya nzoka n'izindi ngamba kugira ngo ibyo kudicira ibibazo iwacu kuko umuntu iyo afite icyo ashobora kwirinda ariko biragoye ijana ku ijana kuko ashobora kwanduzwa n'abandi bantu b'abaturanyi mu gihe wenda agiye kugana no mu yandi mazi yaba atarayo nk'aho ngaho niyo yaba yasohokeye akayoga byamujyaho ingaruka no gutsinda bikwiye kugira ingamba zihuriyeho nabandi bantu benshi kugira ngo tubashe kuyihashya no kwica ayiwacu mu mudugudu.
Niyo mpamvu mwavuga ko ingamba zishingiye ku baturage, umuturage ku giti cye ari uzaba ipfundo mu kurandura izo ndwara. Melto se wumvise
nabyumvise nasiganye natahuye ko hariho numvise yuko ari gukinga ariko umuti utabaho.
Umuti bahajya vuze hari ibinini batanga umuti wo gukingira ntawo ubaho ariko ibinini birahari byo kuvura. Yego,
dufate rero umuntu yamaze ku yasamaye mu bisanzwe gukinga yafashwe n'iyo ndwara. Hariho urabizi abantu n'abantu birashyira agateba kwivuza. Eske iyo amaze gupima kwivuza akaza kwivuza iyo byamaze kurengerana araronka umuti, ariko hari igihe aba yamaze gushika kuma iyo nzoka yikomplika gute amakomplikasiyo yayo.
Urakoze cyane mezi yose, ni ikibazo cyiza. Ubwo nakongeraho nacyo kinini nashatse kubaza Bosco, wari watubwiye nyine ko ya magi atembera akagera no mu bwonko, nawe arakubajije ati bigenda gute umuntu aravurwa? Nawe nakubaza nti umuntu iyo byageze mu bwonko umuntu arashobora kuvurwa agakira?
Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Wenda ntire kuri komplikasiyo zimwe na zimwe zigenda zibaho bizitewe n'iyo ndwara. Komplikasiyo navuga wenda mu Kinyarwanda ko ari ingorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara. Izo ngorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara rero ni uko ya magi menshi barire yagiye cyacyenda nko mu mwijima, atuma wa mwijima noneho habaho icyo nakwita kuba yandikorere y'umwijima myiza itabasha kubaho. Ya matu byatemberaga ava mu mwijima akomeza ntabashe kuba gitembera neza, noneho hakaba habaho icyo nakwita hipertension portale. Noneho hipertension bituma umuntu hano mu mihogo ashobora kugira amavarisi ziri bahita mu Kinyarwanda, ku buryo ashobora no kujya aruka amaraso, ndetse bishobora no kwikomplika. Ibyo byose bishobora kwikomplika bikageza ubwo umuntu apfa azize iyo ndwara, cyane cyane iyo ni komplikasiyo ya mbere navuga iterwa na shitiroma. Ni ukuvuga ngo haraho fibrose y'umwijima ukanatumba cyane, ugasanga nagize inda nini cyane yaratumbye kubera wa mwijima wagiye wangirika ugatumba cyane, noneho ya maraso yagitembera mu mwijima ntaba gitembera mu buryo bukwiriye, umuntu akagira hipertension portale. Ibyo bikaganisha ku kuba yagira izo pagiovarisi, umuntu akagaruka n'amaraso ku buryo biganisha ku rupfu. Izi ni komplikasiyo ikunze kuboneka cyane. Izindi zijya mu bwonko n'ahandi hatandukanye ziravurwa, ariko bisaba abaganga babizobereye kugira ngo bitangiza nk'ubwonko cyangwa ahandi hantu yaba yagiye. Kimwe n'uko niyo yo mu mwijima iyo atari yagira kuri urwo rugero rwo hejuru, kuko iyo amaze kwangirika wo biragoye ntabwo uba ukigaruwe mu buryo bwongere ugaruke usubire gukora mu buryo busanzwe. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kugira ngo bivuze hakiri kare, tumenye niba ariyo bahabwa imiti bitazagira ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane aho biba bitagifite igaruriro. Ariko ahandi hose yabasha kugira nk'ubwonko n'ahandi ushobora kuvurwa, ariko mu buryo bwitondewe n'abaganga bizobereye kugira ngo bitagira ibindi byago bivukiraho nyuma yaho.
Kwirinda no kwivuza hakiri kare. Melitus rero nizeye ko wasobanukiwe. Nagira ngo twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Shukuru,
murakoze cyane.
Shukuru,
halo.
Yego, turakumva.
Amahoro,
muraho neza?
Ego, mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'umutumire ku Ijwi rya Amerika.
Arakumva.
Ego,
n'ubwa mbere tuvuganye mbese mu kiganiro, ndumva Ijwi ryawe ntarizi.
Ijya mbere ndakunze kuvugira kuri no radio Ijwi rya Amerika cyane rwose.
Yego, keretse niba dusanzwe duhirinda izina nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Mbona ari ifite utubazo tubiri nagira mbaze umutumire.
Ubundi uri hehe?
Merereye i Burundi mu ntara y'amajyepfo igihugu. Ubwo nari mfite utubazo tubiri nagira mbaze umutumire. Twerekanye n'iyo ndwara nyine y'uwo mugira w'inzoka,
Yego baza.
Nagira ndamubaze ese inzoka icyambere cyo biterwa n'iki? Ko tubona abantu benshi babayeho kandi umuntu akabaho yitwa ngo arivuza ariko amaherezo akaza gusanga yarasinzikaje n'inzoka, ese hari ibindi bintu byaba biva mu byo turya bidutera izo nzoka kuko tuguma tuzisangamo buri gihe? Icya kabiri nagira ndamubaze ese ishyirahamwe OMS rijejwe amagara y'abantu ririmo rirategura iki kugira ribe ryakinga izo nzoka muri rusange? Urazi ko abantu benshi usanga twisangamo iyo migera y'inzoka. Murakoze cyane.
Urakoze cyane, guma hafi ubwo agusobanurire. Jean Bosco, uyu muvandimwe Shakur ati inzoka turazihorana, dukora iki cyangwa OMS duteganyiriza iki?
Rene Shakur afite ikibazo cyiza, nk'uko yabivugiye nawe zikunze kutubamo cyane cyangwa se kuba mu baturage cyane akenshi hano. Ni ukubera ibibazo navuga bigeze nko kuri bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni isuku cyane cyane nimvuge tundagaruka ku gukaraba intoki. Tuzi ko itariki 15 z'ukwezi kwa 10 bibeshya bari umunsi mpuzamahanga wo gukaraba intoki, ariko uyu muco hari bamwe utari wajyamo ku buryo usanga za ntoki zacu zidufasha imirimo myinshi, zinatugaburira, ariko zinaduhereza bwa burwayi. Hariko nitubasha yo kubasha kugira umuco wo gukaraba intoki ukwiriye, twibwira ko twakwirinda inzoka nyinshi, inzoka zidukoramo ntitubashe kudukoramo nk'uko biri ubu ngubu. Icyo ni kimwe.
Bosco, utari wakomeza, hari umuco umuntu yavuga ko ari mwiza, ariko kandi urunadukururira n'izo nzoka. Abantu bahana umukono, bahana ibiganza.
Nibyo, ni ikintu gisa nk'aho kiri mu mibereho y'abantu, mibereho y'abanyarwanda, ndetse kigaragaramo ko abantu bakunda guhanganya cyane, ku buryo usanga akenshi iyo abantu bahanye intoki ikibazo kiba ese nizihanye na mugenzi wanjye, ndibuka kujya kuzikaraba n'ingiye kurya, ndibuka kujya kuzikaraba mbere yuko ntegura ibyo kurya, ndibuka kuzikaraba mbere yuko njya gukora ikintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'akanwa cyangwa se n'igice cy'umubiri wanjye cyakwanduzwa n'izo ntoki. Kuko niba wenda bitugoye kugira ngo tuve kuri uwo muco wo gusuhuza no guhana intoki, buri wese agomba gufata ingamba zo kugira ngo arebe uburyo noneho yabasha kwirinda, kugira ngo niba icyo kitabashije kuvaho abashe kwirinda gihe kubasha kumubera isoko yo kumwanduza indwara. Usibye no kusuhuzanya abantu bava ku misane, cyane cyane ahantu iyo mbonye nk'umuntu avuye mu musane ntakaba intoki mba numva ngiye nceshe nk'uru meza, kuko hariya n'ahantu haba inzoka nyinshi cyangwa hari indwara nyinshi, n'urugi rwonyine kubikoraho kuko utinya ko hari undi wavuyemo akasohokamo adakarabye intoki, utinya ko kuko we yarwanduje nawe kubikoraho byakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu umuntu yaba avuye mu musarane kwituma cyangwa se kwihagarika bisanzwe agomba buri gihe gukaraba intoki kugira ngo yirinde ko izo ntoki zamubera isoko y'umubiri indwara. Icyo cyo gukaraba intoki tukivuyeho, noneho ikindi cyo kugira umusarane. Usanga hano ni ikintu gikomeye cyane, kuko usanga imisane idakwiriye idafite uburebure buhagije, amasabo agenda agakora ku mwanda akaza agashyira ku masane yacu, agashyira ku mboga twahinze impande y'umusarane cyangwa impande y'urugo, ugasanga turimo gusoroma tugiye kwa salade yacu tukonya tukiyanduza, cyangwa twatuzike ntitetumwe zivuga neza tukiyanduza, cyangwa yasaziye abishe ku masane twayorogeje ugasanga tuyitwariraho tukiyanduza. Byumvikana ko umusarane udakwiriye ni isoko y'izi ndwara z'inzoka. Bivana naho umusarane ukwiriye wa wundi ufite uburebure buhagije, nibura burengeje na metero eshatu, wa wundi ukinze neza, ukorewe isuku ku buryo nta masazi agenda ngo awusure agaruke ajye ku byo kurya cyangwa amasane yacu, umusarane mu by'ukuri akeneye kwiburira urugo, kwiba umuturage, kandi ugakoreshwa na buri umwe wese. Tukirinda kwituma ku gasozi, cyane cyane ahabireba nko kubana, kuko usanga abana bakwiye nko ku ishuri bituma aho babonye, cyangwa se n'abandi bantu bakabituma aho babonye, aho byaba bibabaje kuko usanga za nzoka zigenda zikwirakwira n'imvura iza ikamanura uwo mwanda. N'ikindi kintu ushobora gusanga nk'ahantu hari ibishanga birebire binini ihingwa mu wenda nk'umuceri nta musanu hari wenda nk'impande ku gasozi aho ngaho hari nk'aho nasuye mu gihe gishize bambwira ko kwe igishanga cy'umuceri ari kirekire cyane kumwe umuntu adashaka gukora ibirometero bibiri agiye gushaka umusanu ku musozi ngo abasha kubikorera ahawo ari hafi aho ngaho ibyo bigaragaza ko mu by'ukuri dukeneye guhindura ya ntundi twumva ko ntabwo ngomba gukora icyo kintu kuko nzi ko ndi kwangiza ubuzima bwanjye n'ubwa mugenzi wanjye nihandi dukeneye kwigisha cyane usibye no kwituma ku gasozi cyangwa se kudakoresha umusanzu bukwiriye hari na rya mazi noneho dukoresha ari cyangwa se nshaka kugarukaho amazi dukoresha dushobora kuba tudafite amazi meza n'iryo ariko se yamabi tuvamo cya gishanga tubasha kubasha kuyakora kugira ngo twanduza ibyo dushobora kuyateka kuko dushobora kuba nta mazi dufite akanya meza kandi dukeneye amazi yo kunywa ntabwo tuyakura mu ijoro cyangwa tuyakura ahandi hadashoboka niba tuyakura ahandi hashoboka ni hehe ni cya gishanga cyanduye wenda gishobora kuba cyangwa n'abana bifite imisozi n'abandi ariko aya mazi niba nyafashe niba nyafata nyajyana mu rugo mbanze nyateke cyane kuri nigira ko twa dukoko twari kunyura za nzoka cyangwa za ndwara zindi twapfuye nimbanze se nyaciyemo siro cyangwa izindi poroduza zica izo nzoka cyangwa izo ndwara kugira ngo nyine kwandura ubwo buryo butatu cyangwa dufite ubushobozi mu bikorwa cyangwa tubashe kwitwarika kuri bwo byatuma muri kuri inzoka zitatubamo cyangwa zibe hari iwacu mu mudugudu akarande
yego urumva harimo urukururane birava mu kwituma ku gasozi bikajyana mu mazi bikava mu mazi bijya mu biribwa niho yavugaga ati ibiribwa hari ibiryo twaba turya bivamo bidutera inzoka kuko urumva nyine biragendera hamwe byose iyo suku rero nk'uko urimo kubivuga ni ingenzi reka twakire Johnny kuri ko wiriwe
ye mwiriwe cyane amakuru yanjye
ni meza uradusuhuza urahagana hehe
ya jeni rya mbere mbasuhuza mvugana na radiyo ry'i Amerika
ikaze cyane rwose urahagana he
ndi muri Finlande mu gisagara cya Oulu
aho ni kure cyane n'ubwa mbere rwose nuko turakwakiriye rero ku ry'i Amerika nuko
yego mbanze gusuhuza umutumire namwe nyine kuri radiyo y'i Amerika tubashimira kugezaho amakuru ndabakurikirana cyane sinzi ngo bimaze amezi angana iki cyangwa imyaka ingana iki ndabakurikirana nukuri mwadushimisha rwose ndabasuhuje
urakoze cyane natwe turagusuhuje kandi turakwakiriye
ni byiza rero ndafite akabazo kamwe ku mutumire kubyerekeye izo nzoka ahanini inzoka zo mu nda biravana n'isuku rike n'amazi mabi nk'uko yariko arabivuga ariko ahanini jyewe ariko arabivuga nagumye niyumvira nko muri ibyo bihugu by'iwacu byo muri Afurika usanga bikiri mu nzira z'amajyambere usanga nk'abantu benshi ari abarimyi mu ncamake ugasanga yazindutse agenda kurema ahantu kure ko ashobora gufata nk'ibirometero bine bitanu aca niyumvira rero mu gihe yoba yifuje nko kujya kuri grambeze cyangwa se dibeze ahantu yoja muri biriya ndinza yuko yotuma yimba hanyuma niyaheza agapfukira wa mwanda icyo nicyo nagumye niyumvira kugira ngo akidusangize ko ndabe yuko hari ukuntu ushobora dufasha kuri abo bantu baba bari kure n'ahantu bajya
kwituma murakoze urakoze cyane urimo kutwumvira kuri interineti
ndi kumvira kuri interineti nta kibazo nahuye
na kandi abumva sawa none tukugumishe ku murongo cyangwa tukureke ugende ukomeze
wumve kuri interineti ni mungumize ku murongo nimba hari akabazo byaba byiza
ntawumva okay sawa Bosco Johnny ati aho umuntu acukuye akobo agakora ibyo akora yarangiza agatwikira hari icyo byafasha
umuvandimwe arakoze cyane biza binyutsa muri Isirayeli ya kera abazi bya bibiliya hari ukuntu abisirayeli bimukaga kuko bari imbaga y'abantu benshi ubwo rero imana yabahaye mu mategeko yayo ko nibajya bagera ahantu kugira ngo batazagira uburwayi baboneka muri bo bazajya bajya inyuma y'intambi bagacukura icyobo bakitumamo barangiza bakongera bagatwikira kugira ngo imana itazabona ikiri muri iyo nkambi
nikawa fani kijengele nimeweka kwa kwa inawari ndengi jori zo jini kwa dhuluka kumanda mwujo kwa mwuzwa ni mwara kwa chane ati wa shwa kuja mkulima mwujisambu kule chane ahanu atawunu msarane atawunu mtuwa njira mutiru msarane
ni haa handi wafuga gawa ingu mchezi
aliku mwujishanga hari yaho hari yaho bia wabigo wanye kuko iche jishanga kiba kiri mwingwa mwumucheri urumva kiba kiri mwamazi kiba kiri mwo iki kutukura muri icyo gishanga rimwe na kituma kunya kwitira aba hari amahirwe menshi yuko n'ubundi amagi agenda kwira amazi agenda kwirakwira ahantu hose ariko nari nko kutaka bwo bw'agasozi ariko nabwo akiringira ko amazi atazaza ngo amanuke atware uwo mwanda urumva nta bundi buryo buhari aho yango yitse ku gasozi buri buri aho ya mvura igwa ikituma imanukana umwanda mu buryo bworoshye acukuye icyombo gihagije akitumamo rwose ubu ni uburyo navuga ngiye ku giti cyanjye nka Bosco mbi nashyikira aho kugira ngo akwirakwize umwanda ku gasozi nta cyobo yacukuye aho byaba ni ukuri bifite uruhengekerezo aho kugira ngo birira zitana nanone
yego Johnny urasobanukiwe wasobanukiwe
no nasobanukiwe kuri murakoze cyane kuko nagumye ngira ikibazo ndavuga ati none umuntu azo bari nko ku birometero bishika bitatu bine bitanu atahantu wesiri kandi biramugoye agehe ariko ndumva ukuntu ashubije rwose bira ndasobanukiwe n'uwundi nyene yoba nawe nyene bimugoye nk'uko avuga ati arahantu adashobora kuronka wese arabyumvise yuko ejo bitaba bimugora ararose n'ubumenyi bushasha ukuntu yokwirwana kandi agasanga n'abandi barose inkuzeye basabwe ngo bibazo murakoze
urakoze cyane
murakoze cyane nibyo rwose gucukura icyobo akitumamo rwose byaba biruta kwituma ku gasozi aho abonye mu gihururu cyangwa se mu byasa ahantu kuko umuntu uhatangitse ashobora kwandura izo ndwara iyo bitajya hasi nta ngaruka nyinshi zishobora kugira cyane ku bantu
yego Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga turavuga ku bijyanye no kurwanya inzoka zo mu nda twakire Anastase turi kumwe wiriwe uri hehe
ndano mu karere ka Huye
hehe
mu karere ka Huye
mu majyepfo y'u Rwanda
yes
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
akagira ikibazo mfite ndetse nakuntu bagira inama abantu y'ukuntu bazajya banoza isuku y'amazi ko muri iki gihe ubungubu umwanda usigaye ari mwinshi cyane mu mazi bitewe n'uko imvura iba iri kugwa ari nyinshi ariko turi mu gihe cy'imvura abantu usanga bakaza nyine imyanda ku misozi noneho bigashokera mu mazi tumwa kandi ahenshi amazi akunze kubura agasanga abenshi tuvoma amazi y'ibirohwa cyane nta kuntu batugira inama z'ukuntu twazajya dufata neza ayo mazi cyangwa se tukirinda kugira ukuntu twagira imyanda ku misozi batugira inama kabisa nk'abantu babihugukiwe
nta bantu mujya mubona babaha izo nama nta bantu bajya babatemberera aho ngo babahe izo nama
so baboneka bakahari ariko se niba bahari nyine urabona abantu kugira ngo umuntu akurikize ibintu mubwiye bimusagora nawe umuntu wenda wabubona harimo nko mu mezi nk'atanu cyangwa atatu urumva ibintu abigoye bisagoza utu
yego urakoze cyane Anastase reka nawe tube tukugumishijeho wumve igisubizo Jean Bosco Anastase ati kwigisha ni uguhozaho
umuvandi narakoze cyane mbanje kumushimira akomeje ku ntego zimwe hari isanzwe zikorwa inyigisho ziratangwa zijyanye no gusukura amazi kuyafata neza ndetse n'andi yandi tukaba twayakoresha ntadutere uburwayi ariko twifuza ko noneho ibyo biganiro bigenda bitegera mu mudugudu bakicara mu isibo cyangwa mu mudugudu bakavuga bati isoko y'amazi yacu dufite ahangaha ni iyihe none ku buryo bwa butumwa bw'ukuntu amazi asukurwa babuganiraho abaturage bose bakabumva kimwe kuko ushobora gusanga wenda nk'ushobora kuba ubutumwa bwo gusukura amazi wenda banyuzeho ku ishuri ku kigo cy'ishuri abanyuzeho na mudugudu rimwe nk'uko abivugaga aho dushaka ko niga mudugudu hariya haba ipfundo nk'uko twatanye ikintu tubivuga byo kugira ngo baganire ibibazo bwabo bihari babishakire umuti hamwe n'icyo cy'ayo mazi rero bakavuga ati isoko dufite y'amazi bibiri miriya dufeshanga na handi dufite dukura amazi mu gihe ibikorwa remezo bigenda bitwegerezwa kugira ngo tubone amazi meza tuba dukoresha ariya ariko umuti twakoresha ntarutere ibibazo ibigo rero bishinzwe isukurwa ry'amazi nizera ko mu bitekerezo dufite nka minisiteri y'ubuzima ifite ni uko ushaka kuzegera ibyo bigo byose kugira hakorwa nk'ubutumwa bugira kugira ku muturage uri mu mudugudu ku buryo mu gihe babiganiraho ubwabo bamenya bagira ubumenyi buhagije ku gusukura y'amazi bagira ubumenyi buhagije ku kuntu bashobora gufata amazi ntabatera uburwayi noneho usibye n'ibyo ngibyo bagira ubumenyi buhagije kujyanye n'imisarane ikwiriye n'uburyo bakwiye gukaraba neza intoki be kwanduzanya indwara n'ibindi nk'ibyo dushaka rero ko ubwo butumwa bugera ku mudugudu mu isibo hanyuma abaturage bakabasha kugirwa ubumenyi bose ku kigero kimwe kugira ngo twirinde inzoka kuko tuzica nk'uko tubyifuza mu rwanda mu gihe kingana nibura makumyabiri na kane tukaba twageze nk'ikigero cya 20% cy'amayeri mu gihugu ibyo rero avuga nibyo birakwiriye rwose ni igitekerezo cyiza cyane kandi tugifite mu mishinga yaho tuzahuza ibigo byose birebwa n'iki kintu kugira ngo tubashe gukora ubutumwa bumwe buzagera ku mudugudu bukabasha gufasha ku mudugudu nk'uko hagiye iyo ubutumwa bujyanye no kubaka tuwarete nziza hagiye n'ubutumwa bujyanye ko amazi yasukurwa meza akagera ku muturage cyangwa se umuturage akamenyesha kumenya ubutumwa bw'uko yayasukura n'ubwo yaba ari mabi ntayo agafite aho ngaho kugira ngo abashe gutuma atamwanduza uburwayi
Anastase urakoze cyane kutwunganira no kubaza ikibazo reka noneho twakire muhire uranyumva
hello
wiriwe
nimirome
yego uri hehe
ndi mu rwanda hano mu karere ka nyagatare
nuko ikibazo rero cyangwa igitekerezo
ariko nabwo ndi kumva neza ndumva bicikagurika sinzi mbandara amakonekisiyo
ariko ntacyo twe turakumva baza cyangwa utanga igitekerezo
ni byiza ko iyo nsanganyamatsiko bari kuganiraho yo kwirinda inzoka dukaraba amazi meza none ikibazo mbaza
yego
turakumva
baza turakumva baza turakumva
ikibazo mbaza ndabaza ikibazo none iyo umuntu arwaye inzoka wenda ajya akoresha amazi mabi akaba yarwara inzoka yawe niyita ko yihe yanywa kugira ngo izo nzoka zikire burundu kugira ngo asubirane uko yari ameze
imiti yanywa urashaka yivure n'imiti ya kinyarwanda cyangwa uravuga imiti urabaza imiti yanywa yo kwa muganga ugomba kujya kwa muganga
imiti yo kwa muganga
ugomba kujya kwa muganga akayikwandikira
kugira
ngo wumve umuti waba uvura kurusha iyindi se
ku buryo muri izo nzoka zagenda umuntu akaba mutaraga
zagenda zikagaruka ariko udakurikiza aya mabwiriza ugumye hafi agusubiza sibyo Bosco nsubiriza muhire
umva rero Nyagatare arakoze cyane mu by'ukuri hari abatekereza ko ngo bashobora kunywa nk'akayoga kawutunda kakiri umuhama cyangwa se gashyushye cyane
kakazica
niza kuzikaguruka ntizongere kumugeraho ariko ibyo ntagaruka rwose imiti yemewe niyo miti yo kwa muganga ujya kwa muganga bakapima ni ubuhe bwoko bw'inzoka ufite kandi se ni uwuhe muti ushobokana n'iyo nzoka urwaye kuko ari ibyo yaba akayoga gashyushye kari kuri kavuraga inzoka umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'ubuzima wari kugashyira kuri lisite y'imiti ivura inzoka bakavuga ati rwose urwagwa ushyushye mujye muri umwa uzabavuga ko ntabwo ariko bimeze ntabwo urwagwa ruri kuri lisite cyangwa uri ku miti yemewe ivura inzoka Nimamu rujo kwa kuzivu za neza utabu ya kwa muganga baka dupimaba yusano waka dumuti kwa nyo nzoka nyo leo chindi kandi nina matujezo kuhiri nda tukumadeku wa miti jigani tukazisha mwikorwa tuwa karmizo hoki ituwe tumekugatozi tugasukura ili mjo neza nili hindi hindi bila kwa hindi mjo kuzakata tugaru kamo kujira nga tukumadeku mjo nabgeza
hamase umubili zise kwa wawa inyana zigachira mwenuwe ni asomaho
Murakoze cyane nibuka ko ayo nyirumwana ayi yasagwaga nko mu nda akaduha ibishikashike sinzi neje ni yawe
kibuka
ibishikashike twari nkwaga ugasanga mu byukuri nda haroroshye kandi tuzimitse ko none ibyo ino miti dufata yo kwa muganga yirakoze mu byatsi ndiyakoze mu bindi bintu bitandukanye kuri nawe twavuga ngo mu bishikashike amuze ntabwo uvura ariko ntabwo burya ingano y'umubiri cyangwa yishikashike tuba tuzi ingano nk'umuti wa Kinyarwanda kuri twavuga ngo iravura inzoka iyi n'iyi ntabwo ubimenya mu by'ukuri twagize mu Kinyarwanda kuko icyo kintu cyabaga gihari nk'igisubizo cy'ako kanya kuko wenda ntabwo wenda bamwe wenda ntabwo babaga bafite uburyo bwo kugira kwivura mu buryo bworoshye bigatuma bivuza Ikinyarwanda ariko kuko yamutigiye ngo itizeye ijana ku ijana ngo tumenye ngo ikora ite cyangwa se ngo ingano yayo y'umuti uburyo cyangwa se yishashe kivura indwara n'inzoka kingana gite niyo tutashishikariza mu kwivuza Ikinyarwanda nicyo gishikashe cyangwa y'umubiri
n'umuntu yashaka kubona yitumye inzoka bakavuga bati zashizemo
izo nzoka urugero bakaba bagira ibibazo by'umwijima cyangwa se n'ibindi bibazo bitewe n'iyo miti y'Ikinyarwanda bakoresheje itabashije gupimwa neza ngo hamenyekane ingano yayo cyangwa se n'uburyo ivura iyo ndwara
yego urakoze cyane hanyuma Muhire wumvise
ndumvise ndasobanukiwe ikindi kibazo mbaza ariko ntabwo kijyanye n'ibyo ndabaza none iyi radio ndayikunda cyane ariko inanga ntabwo tujya kuyifatisha nazakora iki kugira ngo tujye natwe tuyifatisha
ni ku busanzwe cyangwa ni muri iki gihe hari ibibazo bya tekinike
muri iki gihe
muri iki gihe Nyagatare ntimutwumva ntabwo ari mwe mwenyine nari ngeze ngo aho ngaho ntabwo musanzwe mwifata
ntabwo tujya kuyifata tubona gutyo nyine napostinze
ntabwo ari muri ibi by'umweru hafi bitatu byonyine niba numva neza okay ubwo ikibazo ndakigeza ku babishinzwe ubwo nibihagira cyo bashobora muzabona mubasha kuyumva
murakoze
cyane twibutse ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda dusubire ku murongo wa telefone twakira Emmanuel
wewe nange mu karere ka Nyagatare mu Rwanda
yego
gusa icyo kibazo cyo kwikira indwara zo mu nda uko twakirinda twakagiye tunywa amazi gatetse za nzoka ziba zirimo zigapfa mikorobe zose zikavamo no gutekesha ibiryo tugakoresha amazi ya robine asukuye ubwo twakwirinze inzoka zo mu nda
ni ukujya utanga ubutumwa rero nawe tugafatanyiriza
hamwe dore ko na mbere umuntu yarwaye inzoka akabona umuraza muravumba
avura inzoka
muravumba nawe uravura
ariko no kujya kwa muganga se ibyo bivugaho iki
no kwa muganga nawe bakagwa ibintu nabyo bikagenda neza ugakira
cyane ko aribo bashobora gusuzuma bakamenya n'indwara urwaye bakayiha n'umuti bijyanye yego ubwo rero reka tugushimire nawe iyo nyunganizi tukwifuriza kandi ibihe byiza
muri duvuna gubwe neza
yego
nawe turi kumwe
yego nawe Jean Bosco Emmanuel mwamubwira iki
murakoze cyane Manuel yakoze cyane kunyumva duhaye mujye koko ikingenzi nuko izo nyunganizi cyangwa ibitekerezo afite abisangiza abaturanyi ni byiza kuko ushobora kuba umuturanyi wawe adakaraba intoki cyangwa se atanywa amazi meza cyangwa aratekesha amazi meza ujya kurya iyo inama rero ujye ukicara nawe ukamuganiriza ibibazo by'inzoka ukamubwira ibibyazo ukamubwira n'uburyo aramutse azirinze cyangwa se akoze ibyo bintu byiza bishobora kumugirira akamaro nawe ahindura kwa kuntu yumvaga ibintu agahinda yamigirire akabasha nawe kugira imyitwarire myiza imurinda izo nzoka icyo namushikaza ni ukugira ngo mu by'ukuri aganize abaturanyi haba mu nama bahuriramo haba se yaciye mu buryo busanzwe abashe kwabwira izo nama afite nziza kugira ngo nabo babashe kugira imyitwarire ikwiye ariko yongeraho n'izindi gukaraba intoki kwituma bugira mu misarane kugira mu by'ukuri twese twirinde inzoka tumire abaturanyi bacu
ye hanyuma Bosco mpereye kuri ubwo buryo bwo kwigisha gusangira amakuru kugira ngo umuntu arusheho kwirinda cyangwa se no kurwanya izi nzoka nkuko nabivuze ubushize mwatuganiriraga ku buryo nyine umuturage yafasha akabipfundo mu kurandura izi ndwara aho mwagiye musobanura muri iyo gahunda mwasanze ibikorwa babyakira gute
murakoze cyane wenda naganiriye n'abantu batandukanye abaturage umuyobozi w'umudugudu ku kigo nderabuzima babyishimiye cyane babyishimiye bakavuga bati twicaye hano iwacu umudugudu tukabasha kuganira ku bibazo byacu dufite ariko umuyobozi w'umudugudu yavugaga cyane ati ibyo ni imisibo kuko ni ingo nkeya ingo zigera ku icumi niho bavuga ko hari ingo nkeya ziri munsi ya 20 avuga ati nibyo byaba byiza kurushaho kuko baziranye icyo ni kimwe icya kabiri kaba ibibazo buri rugo rufite ku buryo bicaye mu bisibo bishobora kugira ingufu cyane kumenya ikibazo bafite mu ngo zabo kibatera izo nzoka n'icyo bakora kugira ngo kubera rw'umuryango cyangwa kubera rw'ibisibo kugira ngo izo nzoka bazirinde ku buryo mu by'ukuri izo ngamba barimo kwigisha barazishimiye cyane ikindi kandi nk'uko mwabibonye mu gihe gishize Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifite gahunda yo kugira ngo imanire imihigo yayo y'isuku igeze mu rwego rw'umudugudu urumva rero ko ingamba zose zirimo zishingira kuri uriya muturage ku mudugudu ku isibo kugira ngo binjiye mu kwigishanya hagati y'abaturage babashe guhindura imigirire cyangwa se ibikorwa bituma batagira isuku ikwiriye bityo babashe kuzamuka mu rwego rw'isuku birinda izo nzoka ku buryo mu by'ukuri babyishimiye ndetse na gahunda ijyanye no gutanga ibinini by'inzoka izo nzoka rero rw'umudugudu hariya mu gihe bakoze nk'iyo nama babashe gufata ibinini by'inzoka cyane cyane nk'ahantu harimo inzoka nyinshi ho bajya babiha n'abantu bakuru abantu bakuru n'abana bose bafite ibinini by'inzoka noneho bigene ku ngamba zo kuvuga ngo nicyo tuba bavuga ngo tutarongera kurwara zino nzoka hano iwacu zibashe gucika dore ko turimo gufata n'ibinini bityo izo ngamba zo kwirinda no kuvura umudugudu zizatuma ibyo inzoka zigabanuka mu Rwanda cyangwa se mu duce ziganjemo cyane
reka twakire ku murongo wa telefone itanga ishaka mutubabare rwose amatelefone arimo gucamo akongera agacika ariko itanga ishaka niwe tugezeho muri uyu mwanya uranyumva
yego ndabumva
uri hagana hehe
ndi mu Rwanda Kigali
Kigali namwe murafite ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amazi ashobora kubanduza inzoka cyangwa mwebwe abanyamujyi mumeze neza
twebwe abanyamujyi tumeze neza amazi yacu ni meza nta kibazo ariko rimwe na rimwe dukunda kubyumva hirya no hino mu bindi bihugu by'ibituranyi ugasanga mu by'ukuri amazi yabo baravoma hari amazi atemba adafite isuku bikadutera ikibazo rero nk'abantu b'abanyafurika cyangwa se nk'abantu tuba turi ikiremwa twese tuvuga ati umuntu yagombye kubona amazi meza rwose akabaho neza kuko burya amazi meza ni nayo soko y'ubuzima
rwose ibyo uvuze ni ukuri nuko wari ufite akabazo wifuza kumbaza mutumirwa cyangwa ni intwererano
nari mfite ikibazo nifuza kubaza umutumirwa wacu muranamutuhurize
barakunda
nashaka kumubaza nk'umuntu w'impuguke mu bintu by'ubuzima barimo gutekereza ko bakorwa iki kugira ngo ikiremwa muntu muri afurika kirusheho kuba cyabona amazi meza cyane ko amazi ari yo adufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi
Uravuga kumugabane wa Afrika hose?
Kumugabane wa Afrika hose, ariko tega mu Rwanda ho amazi turayafite nta kibazo, wenda harahatari nko mu biturage, ariko leta yacu igenda igerageza kuzana mu kugenda ikorera ishyiraho ibikorwa remezo, bagenda bayahageza rimwe na rimwe ahantu hose amazi arenda kuhagera. Ariko hari nk'ibihugu twumva hirya no hino, nkatwe dukoresha ama internet tugasanga rwose amazi yaho aracyari makeya. Bafite ni uwuhe mugambi barimo utekereza ku buryo abantu bose muri make abantu bose babona amazi meza cyane ko arimo isoko y'ubuzima bw'ikiremwamuntu?
Yewe, urakoze cyane. Itanga ishaka waba ugumye ku murongo wa telefone ubwo akagusubiza noneho. Bosco, ikibazo azanye cyambukiranyije imipaka, ubwo hari icyo mwamubwira?
Ndakomeye cyane Jeanine. Itanga ishaka yakoze ikibazo cyiza kinakomeye, njye ntashobora gusubiza mu rwego rwa Afurika, ubu ndasubiza mu rwego rw'umuturage w'u Rwanda ndetse ushinzwe gahunda y'ubushinzwe kurwanya indwara z'inzoka. Mu by'ukuri icyo namubwira ko ingamba dufite nizo ku rwego rw'igihugu cyacu mu Rwanda kurwanya izina ndwara z'inzoka, kandi zikajyana na cyane cyane n'ingamba za leta ifite zo kwegereza ibikorwa remezo by'amazi abaturage ndetse no kwegereza ibyanjye n'isukura abaturage. Mu by'ukuri rero ingamba wenda nta mafaranga zacu mu gihugu zihari, byamusabye tuzivugaho kenshi yanazumvishe niba yakurikiranye ikiganiro, cyane cyane ni uko nk'uko abivuze hari ibiturage bidafite amazi birahari nibyo koko ajya anabibona haba mu nyamakuru cyangwa ahandi hatandukanye nk'uko yavuze akunda gusoma inyamakuru. Ikiriho ni uko na ya mazi mabi b'abaturage bamwe bamwe bafite kuko bagitegereje ko ibikorwa remezo bizageraho bifite bizazana amazi meza, twifuza ko n'amazi mabi bayafata bakabasha kuyasukura mu buryo bukwiriye. Izo nyigisho ni zo twifuza ko zakwiye kuba zigera kuri wa muturage wo mu mudugudu udafite amazi meza. Izo nyigisho rero ntabwo twe n'inzoka ariko tufitemo gahunda yo gukora izo mesaje, ni uko hari ibigo bishinzwe gukora izo mesaje, impamvu dukora umuvugizi kugira ngo ibyo bigo bikore iyo mesaje dufatanyije, hanyuma mesaje ibashe kumanuka igihe hari umuturage abashe kumugera afata y'amazi mabi akayahinduramo amazi meza atamutera uburwayi. Kuko twumva ko ni ubuvugizi bukomeza hano mu gihugu cyacu kugira ngo wa muturage wese mu gihugu amazi afite ye kumera isoko, yaba ari amazi mabi ye kumera isoko y'indwara, ahubwo amubera isoko y'ubuzima bwiza binyuze mu gufata amazi niyo yaba ari mabi akaba yayahindura akabasha kuyanywa cyangwa akoresha atanduye. Ndumva iyi mesaje namuha, mubwira ko buri gihugu burya bwani wa Afurika cyari gifite intumbero yacyo, niyo mpamvu ashobora wenda kugira ngo amenye amakuru ya buri gihugu, ashobora nk'uko abivuze kujya areba igihugu wenda kimushishikaje akaraba mu migambi yacyo akareba gahunda gifite. Ariko ku Rwanda ndumva kuri gahunda ijyanye no kurwanya izina inzoka ari cyo nabamubwiyeho.
Noneho mu masegonda icumi gusa muri rusange, bo usaba ari badukurikiye cyangwa se n'abashobora kuza kumva ikiganiro kuri interineti, mu masegonda make cyane icyo mwabwira twanzura?
Murakoze cyane. Icyo nabwira abadukurikiye ni uko mu gihe inzoka ntiwazi inzoka ni indwara mbi, ntabwo ari indwara zo kubana n'umuntu kuko zimwangirije ubuzima, haba mu kugira ubuzima bwiza cyangwa se mu mikurire y'abana batoya, zangiza ubuzima impande zose ku buryo zinaganisha mu kurupfu. Niyo mpamvu tugomba kuzirinda cyane cyane zishingira ku isuku, sibyo no gushingira ku isuku tukabera n'ijisho n'abandi bagenzi bacu ubutumwa dufite, niba ko dukora isuku tukifuza ko n'abaturanyi bacu nabo bagira isuku, ibyo bikanyurira mu kumira kwigisha niba mu kuganira nabo kugira ngo duhugurane tubashe kwese kugira ingamba z'isuku zikwiriye. Ikindi ni ukwitaba gahunda za leta zigamije kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, hakubiyemo n'icyumweru cy'ubuzima nk'iki kigiye kuba muri icyumweru gitaha.
Ndagushimiye cyane Jean Bosco Mbonigaba, ngashimira n'abo twari kumwe bose batubajije n'abaduhaye inama n'ibitekerezo, abo tutabashije guhamagara barimo Eric Yaseba, Innocent Nduwimana n'abandi bari bose, John Filemo n'abandi mwese n'abandi bari dutegereje. Mukomeze kugira ubuzima bwiza. Ku buhanga bw'ibyuma ya Dan Crawford na Fasil Gebeho, kuri mikorere Eugenia Mukankosi, hano ku Ijwi rya Amerika, tubifurize mwese ubuzima buzira umuze.